Ngicha blega kulu kuba lapha manje ekuseni. Futhi sethemba tibusiso tenkosi leti kahle tiphumule eti kwalowo nalowo kini nonke. Futhi bengingathi ukuthi bengidoba lapha. Kube njene kumangala. Kodwa bawumisile lo mhlangano eJalimane ngeliviki linye futhi ngenxa yendlo letsite leyentekile. Kuthi ngeke kuthi basebenzise leyo nkundla yetemidlalo. Ngako asihambi kute kube liviki kusukela kuleli sondo lelitako. Ngelisondo lelitako sibe se ngemgcibelo lotako nangelisondo etinkundleni tekhempu teMamethodist eCampusville eKentucky temkhankaso wokuphilisa. Ngemgcibelo ebusuku kutoba inkonzo yokuphilisa eCampusville tinkundla tekukhempa teMamethodist. Ngelisondo lelitako nzambama ngifuna kushumayela umlayeto welivangeli uma inkosi ithanda. Bese ke ngelisondo ebusuku futhi kutoba khona inkonzo yokuphilisa yebantu endasi loko kusedute nelidolobha lami lasekhaya lapho ngatalelwa khona futhi ngakhuliswa noma ngatalwa futhi ngakhuliswa lapha eIndiana. Ngako nini lenine bangani lobe kafuna kuta enkonzweni yokuphilisa. Yebo ke inkosi ithanda siyoba lapho ngemgcibelo lotako nzambama noma kusihlwa njalo. Ngiyacabanga ngicala cishe igabence insimbi yesikhombisa. Umelusi wethu lothandzekako utohamba nathi kutoniketa kuhlabela nakanjalo njalo. Futhi kutoba netinkonzo ethabanekeli lapha ngelisondo lelitako ekuseni nangelisondo kusihlwa. Futhi kutoba nemshumayeli lokahle kakhulu lapha kuthi akhulume nani leningadi ngaye. Ngako ngitokuyekela nje kubekwe kanjalo ngoba sitama kuthola lothite leningadi ngaye ngelisondo lelitako. Kuthi ngako manje nine leningeke nibe sendase eCampusville kuthi nibe nathi emhlanganweni. Ngani wotani ngco lathi abanikele lelincane netinkonzo titoyochubeka njengalokho ejwayelekile ngelisondo lelitako ekuseni nangelisondo kusihlwa. Besingaphuma uma kwendeka kuba nalomunye lapha lovela eduthe neCampusville ngalokho ejwayelekile sitama kuphumela tinkonzo. Kodwa lapho sinebandla bangakhona nje ngesikhathi baphume baye kuleyo mihlangano futhi sitoba netinkonzo ikakhulukati tabo nebafola basha. Ngako wonke umuntu umenywa ngenhlitiyo lemhlophe kulethi inkonzo leti letinhle. Khona ke kwendeka sithola manje ngikhuluma ngesikhathi nje ukuthi kwanza kanjani sibili. Cabangani nje ngitosuka lapha ngensimbi yelishumi nakunye ekuseni ngiphume eLouisville. Futhi ngenzamba amalelandzelako ngekushesha ngemuva kwesidlo sasemini ngiyashumayela eLuxembourg naseFrankfurt eJalimane. Cabangani nje kusukela ngensimbi yelishumi nakunye lapha ngisuka eLouisville ngensimbi yelishumi nakunye. Nangenzamba amalelandzelako ngishumayela eFrankfurt eJalimane ngemehluko wema-hour lasihlanu ngesikhathi sisusiwe khona kulesikhathi. Cabangani nje ngaloko kulukhuni kukholwa akunjalo na ngekushesha lokukhulu. Kodwa siyenteka ngemusa kaNkulunkulu ukuthi sithole lokuhle ngelilayini iPC9 kusuka lapha kuya eNew York futhi kusukela lapho kuqhubeke ngayo yonke iAmerica kusithatha kusiyise ngqo eFrankfurt. Futhi ke siyoba lapho tinsuku letinengana bese ke sisuka lapho siye eBerlin futhi na Hal Hermann lothumile ngitoba naye busuku lobubili eBerlin eJalimane. Umqondisi wabobhayisikopo lothumile lophendukile waseHollywood futhi uphenduke kulomunye wemihlangano ngephandle lapho. Futhi uliJalimane ngekutalwa futhi ubuyele eJalimane ashumayela livangeli ngaphansi kwelithende lelikhulu eBerlin. Futhi tinkulungwane letinengi tivela ngemuva kwelikhethini lensimbi impela kuyinto lebuhlungu. Ngalokunye kusa bengihlethi eZurich eSwitzerland. Futhi ke kwakunebantu labaningi kakhulu sasinebantu labathi nkulungwane letilikhulu nemashumi lamabili nesithupha lapho emhlanganweni. Kude singaphumi kule ndzawo nhlobo futhi ngako wonke ancenga ukuthi akhulekelwe futhi afuna kwathi ukuthi inkosi yayithothini kubo. Futhi inkosi yathi kimi phuma uye endasi ngaselugwini lwelwandle noma elugwini lwelichibi iSwitzerland live lelihle kangaka. Ngase ngizibhili wena hamba nami. Wathi manje babe ulungiselela ucangana ngephandle lapho futhi utofanele uthole emaphoyisa ukuthi akukhiphe. Ngase ngithi yebo ke inkosi ngitshela ukuthi ngiye endaselugwini ngako ngehla ngase ngihamba ngenyukela lapho akukho umuntu emajalimane nebase Switzerland neBelgium neFrance nemataliyane emhlanganweni akukho umuntu lo wangibona enhlobo ngangihamba ngicondza ngqo ngalapho futhi nginendlela yokuthi ufihla mina lucobo kancanyana ngiyangabata uma umnakethu lucobo beka ngathi uma bebangahlangana nami niyabona ngako futhi beka ngangihamba ngakhona ngqo futhi senyukela lapho futhi sahlala phansi naBhili wathi ngani uyathi ukuthi bayangathi mine baba ngathi yebo ke ngathi bangahle bakwende kodwa ngathi inkosi ingitshele ukuthi ngenyuke wathi kodwa yini inkosi lefuna uyende na kungabeketeli kumthanyana uyathi ngathi utokunakekela lokho niyabona na ngako sacala kubiyela emuva eceleni kwelukhu ngibone umfo lo mdzala ahleti lapho akhala afunza kanjalo ngathi nangoke nguye lowo wathi awuna kwenyuka bese ukhuluma naleyo ndvodza na ngathi cha utokwenyuka akhulume nami ngathi ngathi manje uvela khashane lena ngase ngithi ude lapha lutshaba loluphuthumako bukisisa futhi ubone ukuthi leyo ndvodza ide yini lokuthite lokungwami futhi kuphathelene nemkhono walowesifazane niyabona na ngathi wathi ngani ngathi umbono ugadlile nje futhi leyo indvodza lefanako nguye lolohleti khona lapho futhi ngako ngathi buka nje lenye indlela manje futhi uhambe ngakuye sahamba sichubeka siya embili emizuzwaneni lembala wathi babe leyo ndvodza iyasilandzela ngathi ngiyakwati futhi sitofika ngasejikene sitowela libhloho lelincane futhi utohamba embi kwami futhi angendlule khona lapho ebhlohweni buka ukuthi akakwenti yini wathi kulungile ngako sachubeka futhi nango ema ahamba embi kwami futhi wangendlula ebhlohweni lelincane ngqo wathi mnakethu Branham futhi wahoshula lokuncane kwakhe bekane kwesikhwanyana lokugacwako lokuncane njengesikhwanyana sabothathe wahoshulela ngephandle lapho kwendvo lokusikhwanyana lesincane sabothathe ipasipoti yakhe futhi bekavela eRussia futhi benganeliduku ekhathi lapho lebekafuna ngilikhulekele futhi alithabule tinsanjana letisithupha lalomunye wesifazane lebekanemkhono lokabi kakhulu lowalimala longasakhoni kuphola futhi uncipha futhi bekangunina webantwana labasihlanu tinsanjana letisithupha niyabona kuphelele nje ngase ngibuka ipasipoti yayo yayivela eRussia etulu ngemuva kwelikhethini lensimbi nekucabanga ukuthi inkosi Jesu ikanjani ngibona lowo mRussia tatane ngayibuta ukuthi bangakhi lobekasendasi lapho wathi kunalabanye ndana bethu labendlulile elayinini beta endasi emihlanganweni yakho ngathi wathi kanjani ukuthi bengisendasi lapha na wathi yebo ke sikuvile ngemsakado webase Switzerland futhi ngathi nike neva ngethi inkonzo tami enhla lapha na wathi ngesikhathi lomfanyana avuzwa eFinland lokho kwahamba kwayothi ngcu eRussia yonke indlela kwendlula eRussia lo mfana lomncane wavuka kulabafile ngako kuyakhombisa nje uNkulunkulu unebantwana bakhe nzawo tonke akanabo yini futhi Halheman wangitshela wathi Bhili sitoba lapho uyathi kudute naselayinini lapho eBerlin wathi kutoba khona mhlawumbe bantu labathi ngulungwane lethi sihlanu noma bantu labathi ngulungwane lethi lishumi bemile uma ukhipha inkonzo emizuzwini lelishumi ngaphansi kwetinkundla awumboni umuntu babuyela emuva ngemuva kwelikhethini lensimbi futhi betha njengetimvukunyane ngako nje kuyakhombakalisa ukuthi ngaphandle kokuphathamiswa ngiko konke lokungakholelwa kuNkulunkulu bonke labangamesabi uNkulunkulu bonke lobunazi buHitler nebuFascism nebukhomanisi ungeke kwashaya kucishe kukhanya kwelivalele kusolo kusetinhlitweni tebantu futhi kutawushaya emagagasi kuchubeke futhi kuchubeke futhi kuchubeke futhi kuchubeke futhi uchubeke angeke kuze kuphele ngoba Jesu wathi ethi kwaleli dwala ngitawulakha lebandla lami nemasango esihogo angeke alehlule akumangalisi na kwathi ukuthi sona kanye sizathu sekuthi uhleti kulesakhiwo lesidadlana lesishisako manje ekuseni netishayisa moya tiphephetha kusekhathi elubitweni lwemuntu emandla lafihlakele livele lingathi lutho ngawo ngulabo kuphela lebe babahlanganyeli bako lowathi kokuthi kuyini ngabe lethi pika letincane tiyasebenta etulu lapho manje esikhashane ndesendlulile bengingakhoni ngisho kuva umnakethu lothandzekako emuva lapho ngalethi shayisa moya tichubeka futhi bengingakhoni kuconza lokuningi bekakusho. Yebo-ke siyajabula manje kuseni kunibona nisekhathi ngaphandle kulolu suku lolushisayo. Ningayikhohlwa inkonzo yangalesithathu ebusuku ethabanekele. Futhi ngiyacabanga nitokuva umnakethu uNeville ngesikhathi esifanako ngemigcibelo lotako ekuseni. Futhi-ke mhlawumbe utochubeka ngco asuke lapho aye eNdasekempasville ngaleso sikhathi noma ngaloko kuhlwa njalo kwetinkonzo. Futhi ngiyajabula kubona Edith lomncane nemndeni wakaright uvukile futhi manje ekuseni. Manje lo uthini labane ngibeni nonke lapha. Futhi ngitothanza kuvathathe enji nabo bahlabele uhola lukhozi emoyeni longenandlela noma kwakuyini ngesikhathi singena. Ngangikuthokotela bengitama kuchawulana nemnakethu uFlimen emuva lapho futhi ngikhulume naye umzuzwana futhi ngileyo ndlela angitholanga ukuthi kahle kahle kwakuyini. Ake sibone umuntu lothite lapha ufuna ngumkhuleko wemlende umuntu. Yebo-ke ngelisonto lelendlulile ebusuku sibe nemhlangano lomangalisa kakhulu ngale ebandleni leminyango lovuliwe. Inkosi yenta umangaliso lomkhulu lapho futhi seyicishe igcwale lapho indlu igcwele bantu kuleli viki leli. Ngako kwakukatse kusikhathi lesimnandi incumbi yesimo selitulu lesishisako. Kodwa noko akabongwe uNkulunkulu siyakhona kuba lapha endlini yenkosi manje ekuseni futhi silungele kukhonta inkosi. Singakhuleka na? Babe wethu losezulwini siyakubonga njengamanje egameni laJesu indodana yakho lethandzekako ngako konke lesendele kona. Futhi usithethelela tono tethu futhi usimema kulenhle kakhulu inhlanganyelo lemangalisako yekuhlupheka kwakhe. Nale nhlanganyelo yenkathimulo yakhe leyalandzela kuvuka ekufeni kwathi loku ngalokuthite ngekuqiniseka kuthi Jesu wavuka kulabafile futhi uyaphila emkhathini wethu namuhla. Simthanda kanjani ngaloko lakwentile? Kumbona kuthi ubaphilisa kanjani labagulako. Wenta leyo lencane intombatana le mbumbuthe ifunza iBraille ngalo lobunye busuku emehlo ayo kuthi avuleke kuthi ihambe ithabule esakhiweni ifakaza kubantu kuthi uvukile kulabafile. Kuthi manje siyakhuleka kuwe oNkulunkulu ovukile lomkhulu uNkulunkulu wabo bonke boNkulunkulu ligunya lelikhulu kunawo onke ethi kwayo yonke into lekhona emazulwini nasemhlabeni umbusi nemendi. Sikhulekela kuthi bukhona bakho lobuhloniphekile butosibusisa namuhla nebukhosi bakho lobukhulu bugibele buyongena kuyo yonke inhlitiyo. Manje ekuseni babe futhi ulawule konke sicela inkathimulo yaNkulunkulu egameni laJesu siyakhuleka. Amen. Ngale ncwadzini baseKorinte bekucala ngendlela nje yesihloko uma besingakubita ngaloko imizuzwana lembalwa sitothanza kufunza livesi noma lamabili lapha kusinika sendlalelo nobufakazi lokuncane lengifuna kunitshela bona ngaphambi kokuthi sicale kukhuluma. Nginemanothi lambalwa labhalwe phansi lapha ngetintho letehlukene lengifuna kudisho kini ngetinkonzo nentho letsite lenteka ngaleli linye lilanga. Ngako ngingeke ngikukhohlwe ngiyethemba. Manje kubaseKorinte bekucala livi laNkulunkulu lihlala njalo linenzawo yokucala kwekucala gcina livi lakhe. Futhi manje esahlukweni selishumi nakune futhi sicala ngelivesi lesithupha ngifunza loku. Manje bazalwane uma kita kini ngikhuluma netilini kuyonisitha ngani loko ngaphandle uma ngikhulume nani ngesambulo noma ngelwati noma ngekuprofetha noma ngemfundziso na? Futhi yonke into lengenakuphila iniketa umsindo noma ngabe kutoba liphayiphi lihabhu noma ngaphandle uma kuniketa umehluko kulomsindo kutokwatiwa kanjani noma kuliphayiphi noma lihabhu na? Ngoba uma licilongo liniketa umsindo longaconsakali ngubani longatilungiselela imbi? Paula akhuluma. Bese-ke kuba ngale ekuhlabelelweni sihlabelelo sekucala sifunza lokhu. ubusisiwe umuntu uNkulunkulu langayombalela kungalungi kuye noma sono. Nalo muntu lobusisiwe ngumuntu lowehlukile. Davide akhuluma asho ukuthi bekabusisiwe kanjani, ukuthi umuntu lobusisiwe bekanjengesihlahla lesihlanyelwe ngasemifuleni yemandi etihlabelelweni tekucala, nekuthi bekatosithela kanjani sithelo sakhe ngesikhathi lesifanele. Lo ngamesabi uNkulunkulu angeke abe njalo, kodwa uyobhubha nalokunjalo. Kodwa le ndvodza lebusisiwe yayingumuntu waNkulunkulu. Futhi manje ngifuna, njengoba nje bangasiba nengi kakhulu lapha namuhla, futhi ngithemba ukuthi akushisi kakhulu kini ukuthi nihlale lapho imizuzwana lembalo noma lokungenani imizuzu lengamashumi lamane nesihlanu. Ngitothanda nje kukhuluma nani lokusuka enhlitweni yami kuye kuyena namuhla. Ethabanekele, angilitholi ithuba lekwenta loku kanenginenge noma ngephandle emihlanganweni kufundzisa imfundziso noma kusho tintfo lengifuna kutisho. Kodwa ngephandle lapho kuhlala njalo kuthi fundo tekuphilisa kwaNkulunkulu. Nangaphandle kulamanye emabandla lapho kuhlangana kwawo lokwehlukene nemahlelo latsite lafundisa isayensi yetenkolo leyehlukene. Yebo-ke, khona-ke angikwati kukusho ngoba kulimata imizwa nakanjalo njalo. Ngisho ngalesinye isikhathi livi lishunyayelwa lilula futhi licacile, lilimata imizwa. Futhi into lengcono kunato tonke lokufanele yentiwe kuhlala nje emigomeni lecavile ya Jesu Kristu. Uma singephandle lapho, nekufa kwakhe kungcwatshwa kuvuka nekwakhe nemandla akhe neluthando lwebantu. Futhi ngaleyo ndlela akuba ngikudideka, ngoba kimi akunanzaba kimi kuthi bantu belibandla basonsaphi. Into lemcoka kuthi uma bangamaKristu, uma ulikatolika, uma uyiprotestani, uma uyimethodist, ibaptist, noma ungaba yini, kuphela nje uma ungumKristu, nguleyo indlo lemgcoka. Kristu akabuki libandla lakho losonza kulo, ngoba bonke bayobhubha basuke ngalelinye ilanga, futhi bahlakadeke, futhi abasayucatshangwa nhlobo. Kodwa umgomo webuKristu kutimo tenhlitiyo kuNkulunkulu, futhi nguleyo ndo lesithanda kugxila kuyo. Kwathi umnakethu, hhayi ngelibandla lasonsa kulo noma utigcoka kahle kanjani timpahla takho, kodwa loko langiko enhlitweni yakhe. Manje sifundo sami manje kusena kusobala sithi umsindo longaconzakali. Manje kunetinto letinengi letiniketa umsindo, futhi kunalokunengi lokuvakala kungaconzakali namuhla. Kukhona lokungaconzakali kuso sonke sandla noma kuphi lapho ubuka khona. Etindzabeni telive lonke akuconzakali. Le mihlangano lemikhulu lemine itawuhlangana nzawonye babhala timemetelo, kodwa kukhona lokungaconzakali noma lolunye luhlangothi luyogcina sethembiso sabo noma cha. Kukhona lokungaconzakali mayelana nekuthi litokuna yini kusasa noma kutoba simo selitulu lesihle. Akuconzakali kuyo yonke into loyibukayo, kodwa into yinye leyo ikuKristu. Niyabona na, nguleyo ndvo yinye longacinisekiswa ngayo leconzakalako. Futhi kukhona lenye indlo leciniseke mbamba kuwo wonke umuntu losekhathi lapho. Ngifuna kushiya lowo mcabango kuwe. Kwekucala nje, akunasiciniseko noma utophila kuthi uphume kuleli bandla noma cha. Akuconzakali noma ngabe uyoke ubuye futhi noma cha. Akuconzakali noma ngabe uyobona impilo yalomnye umnyaka, kodwa yinye into lecinisekile, loko kufa nekwehlulelwa kamuva. Uqiniseke impela nje kuhlangana naloko njengoba uNkulunkulu asezulwini. Ungahle wente isikhathi sekubonana nemkakho, futhi uthi sithandwa ngitokuthatha ngikuyise enzaweni lethite. Into lethite ingavela kuthi ungeke wakwenda loko. Ungahle ungakhoni kugcina leso sikhathi sekubonana. Ungahle utshele umngani wakho lobendlula bonke, mnakethu ngitohlangana nawe, ngitokwenda into lethithe, ngitakuniketa imali noma ngitakuniketa imoto yami. Lonke luhlobo kungaconzakali lokuphambene naloko. Kodwa kunento yinye lecinisekile, loko kuthi utokufa, futhi emva kwaloko utohlangabetana nekwahlulelo. Ngako kubeke emcondweni loko sisakhuluma ngalo kungaconzakali. Manje kunebantu lokucabanga ukuthi kuze nje singene esontweni kude nje sibe sebandleni. Ngako siva inshumayelo lenhle manje nanini, nakanjalo njalo loko kulungile manje njengoba kushisa nayo yonke into uthi ngijuluka kanjalo nangaphansi kwalesi shayisa moya lesi nako konke ngaloko ejwayelekile kungenda ngisho livi ngifuna nje ukukhuluma nani namuhla uma ngingakhona nginifundzise letinye tindlo lengathi kokuthi benifanele nitati uthi leyo yindlo letokwenda ube ngcono letokusita emgwaqweni ngiyethemba ukuthi uNkulunkulu utongisita namuhla ukuthi ngifeze lokuthi itekini loko kutonenta nicondze ukuthi benifanele nibe njani nekuthi nifanele nibe njani uthi ngekunitshela kutongenta ngicondze futhi ukuthi ngifanele ngibe yindvodza lengcono kunaloko lengingiko naloko lebengingiko futhi lusuku ngalunye asengiphakame kakhudlwana nje ngisondzele kakhulu kuKristu nguloko lesikutele lapha manje ekuseni ngekwethembeka nebucotho betinhlitiyo tethu ngikhola ukuthi besingeke sifike ebandleni lelishisako namuhla lapho sifanele sihlale khona lapha futhi sihlupheke ngaphansi kwekushisa kuda nje enkonzweni ngekuthi chaza nje ukuthi sitile ngikhola ukuthi kukhona indlo letsite leniyitelako leyo ukuthi yaKristu anikedeli kutongiva naloko nje ngingahle ngente lokungcono kwendlula konke lengingakwenda kodwa angizange thonse noma ngibani ngimise kuNkulunkulu akekho lobeka ngakuthonsa ngaphandle kwaKristu uta kutokuva kuhlabela mhlawumbe kuhlabela kukahle kakhulu siyaluthanda lolo hlobo lokuhlabela kodwa kuhlabela akubadonseli abantu kuKristu ngumoya loyingcwele lothonsela abantu kuKristu niyabona na kushumayela akudonsi naloku nje sitama lokungcono kwendlula konke lesingakwenda umelusi nami senda ngako konke lokusemandleni ethu kuthonsela abantu kuKristu noma kushumayela livangeli kodwa ngumoya loyingcwele lotodzingeka adonse inhliziyo yakho uthi akunike lo msindo loconzakalako singalishumayela livangeli laloko lesicabanga ukuthi kungiko kodwa umoya loyingcwele utofanele anikete umsindo lovakalako enhlitweni yakho uthi kukhona umsindo loconzakalako kukhona indlela futhi lebukeka inhle kumuntu kodwa kuphela kwayo ukuthi indlela tekufa ukuthi tekukhwesha kancane esifundweni kodwa ngifuna kuhlala kuloko umzuzwana nje lophathelene nebantu labathite lengingahle nje ngibathathe engcondweni yami umuntu loyinganekwane futhi ngilethe ligama lelithi nkosikati John Doe lo nkosikati John Doe ngesikhathi akhuliswa ebandleni bekangowesifazane lokahle bekamthanda uNkulunkulu oh waya esontweni namake wakhe wafundziswa ukuthi ende lokwakulungile manje uNkulunkulu usinika labanenge balabo make labayifashion lenzala labantu ofundisa emantombatane abo nebafana ukuthi kufanele bende kanjani kahle kwathi lokulungile kulokungakalungi nguloko lesikudzingako namuhla sinalethi nengakhulu lolunye luhlobo lwetibonelo phambi kwebantu bakithi labasha njenge kubhema kunatha bakheyose nalokunye njalo njalo loko lokungakafanele futhi kwentiwa bomake kushiwo njalo manje caphelani emtimbeni wemuntu kutipenda kwethu kutipenda kwethu lokuvamile lesiphila kuko lapha akukendiwa kuthi wone kwendelwe kwenta lokulungile kwendelwe kukhonda uNkulunkulu uNkulunkulu akazange nje akwende ukuthi usebende futhi ute ekhaya futhi uthandze abantwana bakho lokho kuhle ngalokwenele uNkulunkulu wakwenda ukuthi usebende uNkulunkulu wakwenda ukuthi ute ekhaya uthandze abantwana bakho thandza umkakho nemkakho ukuthi ethembeke futhi athandze umyeni wakhe abantwana bayamthandza babe namake wabo konke lokho kuhle kodwa uNkulunkulu wakwenda leso nje sendlalelo salokuthide uNkulunkulu lakwenda ukwende uNkulunkulu wakwenda ukuthi ube sikhondi sikhondi sakhe utokhonda lokuthide kungakhathaleki ukuthi kuyini utokhonda umkakho utokhonda abantwana bakho utokhonda noma yini imoto yakho yakho utokhonda injabulo yakho utokhonda lokuthide ngoba kukumuntu ukukhonda manje sifuna kwathi ukuthi kuyini lele sikukhondako Jesu watshela lowesifazane emthonjeni wathi nine niyakhonda anathi ukuthi ini sine majuda siyakhonda siyathi ukuthi sikhonda uNkulunkulu ngoba insinziso yelijuda manje wasekele wesifazane uqala kumchazela ukuthi kanjani yena lomunye wathi entsabeni lomunye wathi eJerusalem wathi li hour seliyeda futhi manje selifikile lapho babe ayofuna ukuthi ikhondi letiyomkhonda ngamoya nangeliciniso ngoba uNkulunkulu ungumoya nalabo labamkhondako bafanele bamkhonde ngamoya nangeliciniso njengoba bengisho etinsukwini letimbalwa letendlulile noma kulapha nomanzawanatsite ngikhuluma ngemishini wekuhlola emanga manje caphelisisani manje ngifuna nilalelisise beka umshini wekuhlola emanga kuwe futhi utama kulingisa lelo qiniso futhi utame kusho ukuthi liliciniso kodwa phansi ngekhathi kuwe ngekuva kancane kubekwe indzawo lebitwa ngemphefumulo futhi lo mcondo wesihlakaniphi awukumeli lokho kuzizitela kwencubo umcondo kuphela ungumconzisi utokuconzisa futhi angeke ukhone kakhulu kuniletha kuNkulunkulu umcondo wakho ungeke wamathi uNkulunkulu ngemcondo wakho uhlakanipha ngulenye yetinsita noma emihomeni leyoholeleka khona kodwa umphefumulo wakho ngiwo lokubusako unguloko longiko ngemphefumulo wakho Jesu wathi kumfarisi wathi ngani nine bazenzisi ningathi khuluma kanjani tinto letinhle na ngesikhathi bebambita ngekuthi mfundisi lomuhle nakanjalo njalo wathi ngekucicima kwenhlitiyo kukhuluma tinzebe uthi enhlitweni yakho uyangitonza uthi etinzebeni tenu ningibita ngekuthi mfundisi lomuhle wathi nine bazenzisi niyabona umphefumulo wakho ucabanga into yini futhi wena ukhuluma ngetinzebe takho lenye into kugula lokunjepho into lembi kanjepho into lekhohlisa kanjepho ngumzenzisi ngoba engqondweni yabo basho into yini kepha umphefumulo wabo usho lenye into manje umshini wokuhlola emanga ngeke usebenze emcondweni wakho utosebenza emphefumulweni wakho ungeke kusebenze etihlakaniphini tena kukhona labanye bantu labangalingisa liciniso bayalingisa noko kungemanga uthi bangakulingisa base badukise njenganoma yini nasathane ungilobe endlula bonke labakhona kuloko ngoba udukise Eva ngaleyo ndlela abasho into letifanayo uthi emanga lamakhulu kunawo onke lake ashiwo bekane ngicumbi yeliciniso kuwo manje lo muntu kubeke beungake uthole lo mphefumulo ngekhathi nekuvana naNkulunkulu kuthi umphefumulo wakho naNkulunkulu batoba munye ndzawonye khona-ke ungacela leni kuthandzako futhi ndophiwa kona bantu labaningi beta kimi tikhathi letiningi elayinini lalabakhulekelwako futhi beme lapho futhi bathi o mna ke uBranham nginekukholwa lokuninginingi nginekukholwa lokunjalo lokunyakatisa tinzaba futhi noko abanako kukholwa ngulukhuni ukuthi babe nekukholwa lokwenele ukuthi befike la ngembili kodwa bathi vela ngento yinye ukuthi bayakholwa bakholwa ngokuhlakanipha kwengcondvo yabo nemcondvo wabo ungeke ubalethe kuNkulunkulu umcondvo wakho ngumzindlo naNkulunkulu ude imizindlo uma ungakuzindla umcondvo wakho utokutshela manje bukani lapha dokotela uthi ngingeke ngiwelele kuloko akunakwenteka manje dokotela nekuhlakanipha kwakhe nekukhalipha kwakhe ngelwati lwakhe lwesayensi yetekwelapha ukutshele lokuhle kwendlula konke kuhamba kwemcondvo wakhe futhi uthatha emcondweni wakho kuthi usebenzise into lefana kodokotela lakutshele yona wena uNkulunkulu angeke aze athinte lelo layini kuphela nje uma uzindla kodwa ake sibeke phansi umzizo uNkulunkulu akazange asende siphile ngokuhlakanipha kwethu siphila ngamoya loyingcwele losemphefumulweni wethu lothi cha kunoma ngimiphi imizindlo lephambene nelivi laNkulunkulu uma livi laNkulunkulu lithi kunjalo akukho lutho even loluma endleleni yalo kona-ke uma wenda lokho wehlela ngesekudla saNkulunkulu uyehla ute ucele lokho lofuna kukucela uthi utophiwa kona ngoba akukho lutho emkhathini walapho akukho mzindlo asilahle leyo mizindlo ima endleleni yakho susa umcondo wakho endleleni futhi ungakusho lokhu lokucabangako loko lokubonako lokucabangako shano loko uNkulunkulu lakushoko ukuthi kuliciniso futhi loko kungavela kuphela ngekhathi kusuka enhlitweni hhayi etihlakaniphini ngulapho bantu labaningi kakhulu namuhla batojabha kakhulu ngelisuku lekwahlulelo kwathi ukuthi baphile esontweni kwathi ukuthi bende imisebenti lemihle kwathi ukuthi baphathe kahle makhelwane wabo kwathi ukuthi bebathembekile kubantu, bathembeke ebandleni, uthi engqondweni yabo bakukholiwe ukuthi Jesu Kristu indodana yeNkulunkulu, uthi alahlwe ngelusuku lekwahlulelwa. Jesu wathi, labanengi babitiwe, uthi bayingcosana labakhethiwe, lisango lincane nendlela incane leholela ekuphileni, uthi kodwa bambalwa labantu oyithola. Manje kini nini nebantu lapha manje ekuseni, ngifuna nihlale etulu futhi nicaphele kuloku. Sewumdzala ngalokwenele manje, sewuve kushumayela kwelivangeli lokwenele, uthe ukhone kuphuma elubisini, nekuta ekudleni lokukhethiwe kwelivangeli lokuqinile, kufika endzaweni lapho besilisa nabesifazane bafanele beme khona. Pawula wathi, kanzi benifanele nibe bafundzisi, kungani nifanele nifundziswe kuko noko? Manje emphefumulweni lapho umuntu aphila khona, unguloko longiko emphefumulweni wakho, hayi emcondweni wakho, hayi ekuzindleni kwakho, hayi ngoba uthi ngitoba nekuma lokungcono, ngingabambisana nenkampani lengcono uma ngiba ngumKristu. Loko kuzindla, niyabona na? Awukafanele ukwenze lokho, ungakwenzi lokho. Akusuke elwatini lolusha, kutalwa lokusha. Into lendekile hayi emcondweni, kodwa emphefumulweni. Leso sekonke kuzindla, uthi uba sidalwa lesisha, uthi ukuKristu Jesu. Nkosikati John Doe bekangowesifazane lolungile ngekwathi kwethu, washada nemnumzane Doe, bekayindvodza lenhle lengumKristu, aneminyaka cishe emashumi lamathathu noma lenye into lefana naleyo. Nkosikati Doe bekangowesifazane lokhangako, uyahamba futhi uqala ukuthi ihlanganisa nabomakhelwane, uyaphuma emkhathini wesicuku selive. Manje caphelani, uphuma emkhathini wesicuku uqala ukuthi ihlanganisa nabo bonke bantu, hayi bantu lababi, bantu labalungile, bantu labakholwako mhlawumbe kumomakhelwane bakhe. Uqala ukuthi mbanzakanya nalabo bantu, futhi ngesikhathi akuhlanganisa nalabo bantu uyathi ukuthi ungowesifazane lolungile. Futhi into yokuqala niyathi, into letsite iyambamba uba ngulokhangako kulenye indvodza. Ngani? Uyindvodza lekhanga kakhulu, ikhanga kakhulu kunendvodza yayo. Futhi kubona lokwenteka kuye, kuthi uthi vela kuthi uthandzana nale ndvodza. Manje lalelani, phansi le ekujulene emphefumulweni wakhe, livi laNkulunkulu liqala kubila futhi lithi uneliphutha. Sifungo sakho sikuthi utawuhlala nale ndvodza nize nehlukaniswe kufa, akukhathalekile kuthi ubukeka kanjani. Wesifazane lokhanga kakhulu noma wesilisa, uthi kusebenta noma ngayiphi indlela, ufungelwe kulo muntu kwaze kwaba sekufeni niyehlukana. Kodwa utokuya ekuhlakanipheni, utocabanga nangonkosikati Jones udlala ipiyano. Ungowesifazane lolungile, ngani wende loku nekuzindla? Utobona labanye besifazane baqala kugqoka ngekungathi hloniphi, kuthi bagqoka leto tingubo letinzadlana labathi gqokako ngesikhathi sasehlobo ngalapha. Ikakhulu ebusika bangakwenda, uhlambalata nje kodwa, futhi utawuphuma. Manje bothathe, ngifuna ningithethelele, angifuni kulimata imizwa yenu, angikho lapha kulimata imizwa yenu. NkuluNkulunkulu uyathi ukuthi akusiko, kodwa ngilapha njengemshumayeli welivangeli, kunento anathi ukuthi yini leli qiniso. Khona-ke kwendeni ngako noma yini lenifisa kuyenda. Khona-ke uma uhamba wende leto tintfo, utocala kuzindla. Uma lona wesifazane angakwenda, ucatshangwa kahle, uya enkonzweni, uhlala etikhundleni tenhlangano, kungani ngingakwendi? Loko kuzindla. Uma umphefumulo wakho ukutshela ukuthi kuliphutha, NkuluNkulu wambonya besifazane nowesilisa etulu ensimini yase-Eden, akazange abahlubule, nabona na? Kodwa kukuzindla, uyokuzindla, bonke labanye bayakwenda. Namantombatane lasemancane, niyaqaphela manje ekuseni evangelini, livangeli lathi besifazane abatigqokise ngalokufanele, hayi lokungakazithi, sembatho lesizithile, futhi kukuthola kulihlazo. Niyathi ukuthi bekuyokwendekani eZurich eSwitzerland uma wesifazane ehla ngesitaladi agcoke njengoba labesifazane benda e-America na? Bebayomphosa ejele khona lapho futhi kla bakumemetele kuthi uyahlanya impela. Ngesikhathi ngiya eRoma eTaliyane, uthi ngenyukela etinkundleni tekungcwaba talabangcwele, bebakathi baneluphawu eGeden endzaweni la kwangcwatshwa khona enjelo longcwele, umgetse la kulahlwa khona tithumbu futhi wathi besifazane labangemamerica ngiyacela nigcoke impahla ngaphambi kokuthi ningene kulendzawo uhlonipha labafile futhi lo nengane nekutehlisa nekonakala indzawo lephansi lefana neItaly futhi abe nekukhuluma emagama lafana nalawo nebashumayeli bethu bayimbangela yabo langembili ngekungakhulumi liciniso amen kunjalo Aphelani lo wesifazane uyachubeka ucabanga ukuthi ukahle emva kwesikhashana ushiya umyeni wakhe uyahamba bese ushada nalendvodza levakashako lengumthengisi ngoba ungumfolo omkhulu lomuhle futhi emva kwesikhashana uthola ukuthi akasiyo lendvodza umyeni wakhe lebe kangiyo niyabona akasilo luhlobo njengoba bekanjalo umyeni wakhe futhi emva kwesikhashana ke uyacabanga oh yebo ke Ngikwendile lokho ngitotsandzana nalomunye umuntu uyachubeka uchubeka neluhambo uya esonfeni ngaloko uchubekako umeluse akakaze alithathe ligama lakhe encwadzini uchubekela ngqo ebandleni uphila nje njengoba afuna kuphila futhi into yokucala uyathi oh futhi uthi manje buka ngosikadi do uyakholelwa kuJesu Kristu na ngayo yonke inhliziyo yami ngiyakholelwa kuko Kodwa kwenda kwakhe titselo takhe kuyafakaza ukuthi akasuye. Ningawulaleli umsindo longaqondzakali. Akuvakale evangelini lapha. Kuyafakaza ukuthi akanjalo. Ngoba bekangeke atendele todinto. Bekangeke atiphathe ngaleyo ndlela. Bekayoba nemicabango lehlukene. Utawubuswa yinto lehlukile umphefumulo wakhe. Ngokucala awujabukisa emuva lapho ngesikhathi acala kuphuma azulazula umyeni wakhe naku kuhlakanipha kwakhe lapho nangu umphefumulo wakhe lapho unelilayini lelehlukanisako lapho ukuthi uma uke wewela ungeke uphindze uwele ubuyele emuva futhi akusayophindze kufike futhi ngucabange nje futhi uqhubeka njalo futhi emva kwesikhashana ngesikhathi ona kumelana nalendvo lengekhathi kuye lekhuluma ngelivi laNkulunkulu into yokucala loyadiwa utawuba ngilotifake wonke kulokuhlakanipha ashiye umphefumulo lebhayibheli lathi umphefumulo lowonako lowo mphefumulo utokufa kufa kusho kwehlukana ngakho-ke umphefumulo nembeza lwake wakulahla ngelicala akusekho nhlobo sewutifake ngalokuphelele ekuhlakanipheni hamba ujoyine lelinye lelidzala lelibanzako libandla lelibophekile nje lelingakholelwa kuleto dinto uphume lapho ingulube idla ingulube futhi into yokucala niyadi umphefumulo lokulahlako kwekucala ukhulume emanga kwekucala ugcoka leto timpahla letimfishane kwekucala kuthi wente tinto letingakazithi yoba ngiletife kakhulu kuwe ungeke usativa nhlobo utawuchubeka uchubeke nekuhamba futhi emva kwesikhashana kufa kutawutholana nawe uhlala ngephandle ngaleya umfundisi wakho utokuta athi yonke tintfo tilungile tsasewethu sewulungele kuhamba manje yonke into ilungile utokholwa lokufanako futhi into yokucala niyathi uma kwehla ngani na ngawo onke emandla ekuzindlala nawo uye esondeni unikele kulabahluphekile wende konke lokulungile ucabanga kanjalo yonke into lesemcondweni wakhe ngqo ulandzele lokushiwo yingqondo yakhe ngiyathi ngifanele ngiye esondweni ngiyathi ngifanele ngikhulumiseke ngiyathi ngifanele ngimphathe kahle emakhelwane wami ngiyathi ngifanele ngente loku naloko kodwa noma kunjalo kuyini na umjabukisile wesuka lomfo bese ke awende kufa kwakhe uma sekalungela kufa ulele embhedzeni futhi khona masinyane nje uyavuka uyampongoloza o nkulunkulu wami ngilahlekile umelusi uyothi mupheni umjovo wakhe futhi uphambene ingqondo futhi uyovele amhlabe ngemjovo futhi uyotama kukhuluma angeke akhulume uyokhonona kuyini na umphefumulo wakhe ubhekane naye ngaphambi kwekufa hayi kuphela besifazane besilisa futhi labangakalemukeli luthando lwaJesu Kristu lowamala wahlekisa ngako kutokubamba ngalelinye lilanga ngalokuqinisekile nje njengoba ngime lapha manje ekuseni utsabukise kwathe kwaba ngumanje sewuze ungabe usakuva kodwa kutokubamba ngalesinye sikhathi futhi konke kutobuyela kuwe tindo letingcolile tindo letimbi kucekethe kubhidla, kuhleba, bugovu, netintfo lotendile. Loko kuyobuya konke kuwe ngalelinye lilanga, ulele embhedzeni kufa. Umjovo ukumise kanjani kuletinsuku tekugcina, kuvuma tono kwasembhedzeni kufa kwethi nkulungwane. Hlaba inyalithi ingene kuye, imende abenzimzimu, utama kukhuluma. Kuyini na, umphefumulo wakhe sewubhekene naye lapha. Lo mphefumulo nemoya ngulendvo lapha, kuthi kuhlakanipha kulungiselela kwehluleka, kusemcondweni nje kuphela. Kuhlakanipha lophile ngako kutobhubha, kodwa lo mphefumulo lo utsabukisile ekuhlakanipheni kwakho, utokuphokela liphakathe lonke. Amen. Ningawulaleli umsindvo longaconzakali, kholwani livangeli ekugcweleni kwalo. Yebo mnumzane. Oh, uthi ngaya esontweni ngenda lokwakulungile, ngakhokha kweshumi kwami, leto tinto tilungile, kodwa loko kuhlakanipha. Futhi bukani ngesikhathi betama kube misa ngalo mjovo wekulalisa emikhonweni yabo, ababenzimzimu kude bangathi lutho. Uthi batama kukhuluma, umphefumulo wabo sewubhekene nabo. Baconza kuthi kuzindla kwabo, umcondvo wabo ubhubha kanye nebucopho babo. Ubhubha nebucopho babo, umcondvo na? Yebo mnumzane, yebo mnumzane, umcondvo wakho uyobhubha nekufa kwakho. Ngitho kufakazela kini, umshini wekuhlola emanga awuthathi umcondvo wakho, uthatha umphefumulo wakho. Kuzizitela kwemizwa yakho akugijimi emcondweni wakho, kugijima emphefumulweni wakho. Amen. Ngako kuhlakanipha kwenu kutokufa lapho ubucopho benu buyekela kusebenza. Uma ingadi yehluleka kuthulula ngebucopho, nemizwa iyekela, bese umcondo wakho uyahamba, uyakhashane, futhi umphefumulo wakho ubhekana nawe. Uthi uma umphefumulo walo wesifazane ubhekana naye, uthi uNkulunkulu wami ngilahlekile. Futhi bacabanga ukuthi oh, kuthi uphambene ingqondo, bahlaba umjovo ekhathi inyalithi kuye, bese uyacala ubanzimzimu, akasakhoni kukhuluma nhlobo, uyadama, uyagicika, usebuhlungwini. Nadokotela uthi muphe lolomunye, mlalise, ize ingelozi yekufa ithanyele umoya wayo kuye. Kodwa lo mjovo ngenteka ubulale inyama, ungabulala umcondo, kodwa loko kungeke kubulale umphefumulo, lowo mphefumulo lowathi kokuthi wonile phambi kwaNkulunkulu. Kutamhlupha kuyofika eminyakeni lengenakuncamuka, kude kube phakathi. Lo mphefumulo utabe usoloku umhlupha, uthi umhlupha futhi umhlupha, uma iminyaka iloku igicika. Wavelaphi? Uyakuphi na? Wavela eliphakatheni, wangena esigabeni lesincane lesibitwa ngesikhathi. Uyaphuma esikhathini ungena eliphakatheni. Uthi loko longiko emphefumulweni wakho, njengoba uphuma ngalokufanako nje utawuba njalo. Oh he, kulungile. Loko kungcono kancane manje. Ngithola nje nginaka kuvakala kakhudlwana njengako. Kulungile. Uma ngikholwa ukuthi ukumnakethu nevile, ngishumayela kakhudlwanyana nje. Kulungile, eliphakatheni, nako lapho ukhona. Nomunye umelusi uyokwenyukela kulo wesifazane athi, yebo-ke thathe wethu lothandzekako lesimthandzako, bekalilunga lelethembeke sibili ebandleni lethu, beketa nsuku tonke telisabatha, bekasita labaphuyile, wasita labadzingako, wende tonke letintfo lethu, namuhla usengikhathimulweni. Kodwa kube leli qiniso belatiwa kuphela ngephandle endzaweni yekuhlushwa lebitwa ngesihogo, lowo mphefumulo lowehlukana naye lapha emhlabeni, kuthi walalela umsindvo longaconzakali, kuthi wahamba wangena eliphakatheni ngaphandle kwekwathi uNkulunkulu, ngaphandle kwekwathi Kristu, njengekutalwa lokusha walikholwa enhlitweni yakhe, walikholwa engcondweni yakhe, bekacabanga kuthi bekacinisile, kodwa bekaneliphutha. Umphefumulo wakho wendani? Oh Nkulunkulu, bani nesihawu. Lalelani umsindo lothide, livangeli alinamsindo longaconzakali. Paula wathi uma licilongo likhala, uma lisotsha liva kushaya kwelicilongo. Banengi bomkantshi ubovu lapha manje ekuseni, bayakwathi kuhlehla kusho kuthini? Bayathi ukuthi lokukhala kwelicilongo lokwahlukahlukene kusho kuthini? Uthi uma leli culongo lingawuniketa umsindo loconzakalako, sicukule sikhulu nje semsindo, litokwathi kanjani lisotsha kuthi lungiselela na? Uma libandla linye lithi yenda lokho, lelinye libandla lithi yenda lokho, nelibandla linye lithi yenda lokho, lomunye uthi yenda lokho. UmKristu angathi kanjani ukuthi ufanele endeni na? Lomunye usho indlo yinye, nalomunye lokunye. Kodwa ngiyanitshela mina ke thulothandzekayo, ngitokutshela indzawo lapho kungekho umsindo longathonzakali. Lokho kuseBhayibhelini, livi laNkulunkulu leliphakathe, livangeli. Nelivangeli lingemandla nesibonakaliso samoya loyingcwele sifaka eminyakatweni, yebo, umsindo longaconzakali. Jesu eme emhlabeni uyathi lapho ema khona, bekathi ukuthi bekangibani, wathi nginemandla ekubeka phansi ukuphila kwami, nginemandla ekukuthatha futhi. Akukho lokungaconzakali mayelana naloko. Nginawo, haleluya, manje nginemandla ekubeka phansi, nginemandla ekuvusa. Yebo mnumzane, akekho longibambako. Noma ngumuphi wesilisa noma wesifazane lothelwe ngumoya waNkulunkulu, uyathi ukuthi beme kuphi, kungakhathaleki ukuthi kwentekani noma bangakhi lothi yebo noma cha, bayathi lapho beme khona kude umsindo longaconzakali. Haleluya, ohe, indvodza lenawo wesifazane lonawo, oh, ungumuntu lobusiswe kanje pho. Akumangalisi Davide athi babusiswa umuntu lobusisiwe. Mbeke etafuleni lekuhlinzela bese uthatha utame kujuba sibusiso siphume kuye. Awusitholi inhlobo nemandla lafihlakele, yinto letsite lefifiwe. Oh, kodwa ikhona. Wonke wesilisa nowesifazane labake baba nawo bathi kuthi banawo, akukho okungaconzakali ngawo. Wonke umuntu lothelwe ngumoya waNkulunkulu uyathi ngesikhathi indlula ekufeni wangena ekuphileni. Uyayathi inzawo liawa umzuzu, ngesikhathi kufa kuguqulwa kuya ekuphileni, ngesikhathi kungakholwa kweliBhayibheli kuguqulwa kuba kukholwa lonke livi lalo. Uma kuthi khukhumeta tindlo lethi khukhumele tendlulile kumaKristu lathobekile, bayathi ngesikhathi kufa kwendlulela ekuphileni. Amen. Wonke umuntu lobeka nawo beka nendvo letsite lehlukile. Umhlaba wawukwadi, wonke wesifazane beka nawo beka nendvo letsite lehlukile. Nelive laladi, umhlaba ungawabona, tento takho tiyakufakazela loko longiko. Ungasho ukuthi unawo, kodwa tento takho tikhuluma kakhulu kangangoba bangeke balive liphimbo lakho. Impilo yakho ikhuluma loko longiko. Samson abeyindvodza lebe inawo. Manje bantu labaningi betama kwenta Samson emahlombe lamakhulukati nendvodza lenkulukati ukuthi itawuphuma futhi icukule emagede elidolobha futhi isuke ihambe. Loko akusiyo, loko akusiyo imfihlakalo lenkulu kimi. Kubona umuntu enda loko nemahlombe lamakhulu kangako. Samson bekangesiyo indvodza lenkulu. Wonke umbhalo umemetela ukuthi usiphindana lesincane, umfolo omncanyana. Uthi wabusiswa ngani na? Watalwa ngaleyo ndlela. Nguleyo ndlela lobusiswa ngayo. Ungesikhathi utalwa ngaleyo ndlela, hayi ngesikhathi lomunye umpristi akubusisa noma lomunye umshumayele akubhaphathisa. Kodwa uma uNkulunkulu ngamoya loyingcwele aniketa kutalwa lokusha, konake utalwa umntana waNkulunkulu. Samson wawuvumela kuye, futhi kwakungesuye Samson, kwakungemandla lafihlakele kuye. Akusilo livi lelithite lemlingo, akusiko kushikisha lunyawo lomgwaja emva kwendlebe yakho. Akhafunela sicathulo semahashi uthi asijikijela, loko kwenta umlingo, loko akusiko lokwenta umuntu aphile impilo lehlukile. Akukehlukani nekujoyina libandla noma kufaka ligama lakho encwadini noma ubhaphathiswe. Lokwenta umuntu kungesikhathi uNkulunkulu ngekutalwa amnika emandla lafihliwe uthi ambusise ngamoya loyingcwele empilweni yakhe, lokumenda abe nguloko langiko. Samson ngesikhathi aphumela lapho, libhubezi lefika kuye. Oh he, libhubezi lalitomthola losiphindana netinwele letiphotsene, lokungaba ngako lamancane lasikhombisa timbondo tebesifazane tilengela emahlombe akhe. Futhi abentengantenga beka mncane nemthimba, abesithwe njengawo wonke umuntu longenaye uNkulunkulu. Yebo, kodwa khona masinyane nje ngesikhathi ligubesi selilungela kumthola, emandla lafihliwe ayaphuma, umoya loyingcwele uyafika ethi kwakhe uthi wadumela libhubezi futhi walibulala kwangathi kwakuliwundlu. Kulapho-ke umKristu akabuyiseli, umKristu akawilithisani ngako, umkristu uhlala athule nalawo mandla lafihliwe sibusiso samoya longcwele siya kuyomsebendela siyamkhipha haleluya loko davide bekanawo ngesikhathi adansa embi komphongolo wenkosi bekanawo bekathi ukuthi bekakhuluma ngani ngako kungaleso sizathu bekangesabi igoliyadi kwakungesilo lidvala davide lebekanalo esidubulelweni lesabulala goliyadi kwakungesiso sidubulelo lebekanaso esandleni sakhe lesabulala goliyadi kwakungesiwo ematshe lebekanawo ekhukhwini lakhe lakwenda kwakungemandla lafihlakele leso sibusiso sankulunkulu ngesikhathi davide akhulula loko lebekanako unkulunkulu wakuthatha futhi wakubusisa ngemandla lafihlakele ngako kwakungesiwe davide kwakungesilo lelitshe kwakungesiso sidubulelo kwakuleso sibusiso lesasikudavide lesabulala sitha sadavide amen bantwana bemaheberu bebanako bebanesibinzi bathi unkulunkulu wethu angakhona kusikhulula esithandweni sembili kodwa asiyuze sikhothabe kwakude lokungaconzakali kuloko kude umsindo longaconzakali kwakungesiwo umsindo longaconzakali kudavide ngesikhathi athi uconze ukungitshela ukuthi utovumela lo mfilisti longakasoki eme lapho futhi atzelele timbita nkulunkulu lophilako na wathi ngitolwa naye lucobo amen akukho lokungaconzakali davide bekathi lapho emakhona unkulunkulu wathi davide ngikukhiphile edlelweni lemvu ngesikhathi ungesilutho kuphela umfana wetimbi uthi ngenda ligama lakho laba likhulu emkhathini webantu njengemadoda lamakhulu emhlaba nathanayeli wambuka wathi yenda konke lokusenhlitweni yakho ngoba unkulunkulu unawe akukho lokungaconzakali bebamathi unkulunkulu bebanesentakalo akukho msindo longaconzakali ngako davide wathi ngitohamba ngiyolwa naye uthi namuhla ngitojuba inhloko yakhe kude lokungaconzakali kwakungesiwe davide kwakungunkulunkulu kuye kwakungulawo mandla lafihlakele akukho nalokuncane lokungaconzakali konke kuyavuma kude inegative bantwana bemaheberu bathi singeke sikhothamele bonkulunkulu benu singeke sikhonde tinkolo tenu letinzala letibophekile nje unkulunkulu angakhona kusikhulula kodwa uma angakwendi siyavuma kufa esithandweni semlilo uthi niyathi ukuthi kwendekani na ngesikhathi bathatha unkulunkulu evini lakhe uthi bahamba bangena esithandweni semlilo lawo mandla lafihliwe aphuma amen bema babathungeletile bonke uthi bebanenhlanganyelo lofana nendvodzana yankulunkulu wema emkhathini wabo aphephetha umoya loshisayo uthi banenhlanganyelo ekhathi nebumatima lobukhulu kunabo bonke laba-ke bendlula kubo uthi wonke wesilisa noma wesifazane lotelwe ngumoya wankulunkulu uma li-awa lifika yenda sincumo sakho futhi umele nkulunkulu ngaphandle kwanoma ngikuphi lokungaconzakali ekhathi nenkathatho utoba nenhlanganyelo kude lokungaconzakali baphonsa Daniela emgodzini omabhubesi kude lokungaconzakali wema lapho bekanemandla lafihlakele hhayi lunyawo lwalogwaja ekhukhwini lakhe hhayi kwekuletha inhlanhla lakugaba enzanyeni yakhe bayangigulisa ngatho tonke letotiphambano nemigilingwane nako konke iprotestani nekatolika kokubili labakugcokako akukho mandla kuko kulungile kuba nako kodwa kukukhonda ngendlela lowenta ngayo ukulengise emotweni yakho bese ucabanga ukuthi kuthi awuvimba kushayisa angeke kukuvimbe sandla sankulunkulu kuphela lesingenta loko amen inyoka yelithusi yayilungile kwakungekho kulahlwa enyokeni yelithusi kodwa ngesikhathi bacala kusuka kunkulunkulu futhi bakhuleka enyokeni umprofethi wayithabula amen nako lapho ukhona Daniela wangena angenako lokungaconzakali unkulunkulu unemandla ekungikhulula kulawo mabhubesi kodwa bamphosa esithandweni sembili uthi ngiyakholwa ngesikhathi lawo mabhubesi acala etulu lapho ambuka nako kume kukhanya kwemlilo ngakudaniela noma ngusiphi isilwane siyawesaba umlilo ngiyakwathi loko lawo mabhubesi ahlehla kwakuyini na emandla lafihlakele lebekasenhlitweni yadaniela aphuma futhi amembathisa yonke inzawo kwakungulawo mandla lafihlakele leso sibusiso sankulunkulu loko kwakuseti kwaleyo mpilo yemprofeti leyambonya ngemlilo lonemalangabi njengasendase eDothani ngalolo suku ngesikhathi Gehazi abuka futhi wabona ukuthi kwakukhonani ku-Eliya dingelosi temlilo tinqola temlilo lapho lawo mandla lafihlakele bekakuDaniela Petro naJohane ngesikhathi bendlula esangeni lelithiwa lihle inkosi yakhuluma nabo ngemuntu losishosha alele lapho kwakungekho okungaconzakali bebangenayo imfundo bebangenayo bebangenalo ngisho nelisondo bebangesibo belihlelo kodwa kwakungekho okungaconzakali ngesentakalo sabo bebanaso sibili bebete imali bebete bulungu bebangenayo imfundo kodwa Petro wathi loko lenginako ngitoninika kona egameni laJesu Kristu vuka uhambe bebanemandla lafihlakele bebagcoka njengalamanye emadrotha bebahamba esitaladini badla njengalamanye emadrotha kodwa bebanesibusiso ngekhathi kubo lesibanika lokuthide kuqiniseka kwathi kuthi bebeme kuphi wathi anginamfundo angikhondi kunoma nguliphi libandla angathi kwasasayensi yetenkolo anginamali into kuphela lenginayo ngito kunika yona uma ulemukela wathi kuyini na wathi egameni laJesu Kristu waseNazaretha sukuma uhambe kude lokungaconzakali hhayi kuthi sukuma utame kuthi ubone ukuthi ungalunyakatisa yini lunyawo lwakho hhayi kuthi sukuma utame futhi ubone ukuthi utawuba ngcono yini kodwa egameni laJesu Kristu sukuma uhambe manje nako lapho khona umsindo longaconzakali unikeza umsindo longaconzakali loku tokwendeka ohe Stefane bekana lokunengi kakhulu kwaloko lokubusisiwe kuye wathi ngesikhathi bathethisa boStefane ohe abe nesibusiso lesiningi kuye emandla namaningi lafihlakele wathi Stefane waba ngulomunye umuntu wabuka etulu wase ubona Jesu eme esandleni sangesekudla sankulunkulu uthi akazange eve ngisho ligathe ngesikhathi limephula lithambo enhloko ngani sengiyambona Stefane lapho waguqa phansi titha takhe timkhafunela nako konke lokunye uthi dimgcoba ngemagathe wasukuma futhi wabuka etulu ezulwini uthi wathi babe ungababaleli lesono lesi ngiyabathethelela babe lokunengi kakhulu kwesibusiso ngekhathi kuye kwendekani na ngiyanitshela khona-ke emazulu avuleka lowo moya lomncane wawuseti kwakhe wavula indlela ngemafu ngetinkanyeti ngenkungu wathe wabona Jesu eme esandleni sangesekudla sankulunkulu wathi bukani ngibona emazulu avulekile mnakethu ngingangconota kuba nako kunayo yonke imfundo yonke imali lobe ungayibuthanisa embi kwami yonke imfundo yami ngitokwehlela lapha yonke isayensi yami yetenkolo yengcondo ngitokushiya lapha wonke umcebo wami ngitokushiya lapha kodwa emandla lafihlakele leyo ndvo leyenta kuconzakala kwelivangeli atokuyisa ezulwini uthi akuthwale etigodzini telithundile kufa amen bekathi ukuthi bekakhuluma ngani wathi ngibona emazulu avulekile bekanesibusiso bekanemandla lafihlakele futhi akevanga ngisho emagathe emva kwaloko bebamshaya enhloko ngemadwala bamshaya eluhlangothini lunye lolunye Stefane lomncane Datane beka njengemntwana alele emikhonweni yenina nankulunkulu futhi wamlolotela ukuthi alale esifubeni sakhe libhayibheli alishongo ukuthi Stefane wafa libhayibheli lathi Stefane walala buthongo nkulunkulu bani nesihawu mnakethu nguloko lengikufunako ekupheleni kwemgwaco wambeka etifubeni tankulunkulu wase uyamlolotela ukuthi alale wathi uyabona ndlotsana lapho ngikuthatha khona bekanesibusiso bekanemandla lafihlakele hhayi lunyawo lwalogwaja hhayi kwenhlanhla ekhukhwini lakhe kodwa into lethite emphefumulweni wakhe leyamtshintsha futhi yamenta umuntu lowehlukile phawula wathi lokuphila lengikuphilako manje kwakhombisa ukuthi bekaphile ngalokwehlukile ngalesinye sikhathi akusimi kodwa Kristu uphila kimi washo yebo Johane umambuli bekanemsindo loconzakalako ephimbeni lakhe bekayithanda inkosi walala esifubeni sayo bekane inhlanganyelo na Jesu. Waphila cishe iminyaka lelikhulu kutsala. Wende imimangaliso netibonakaliso. Uthi wabona imibono. Kuthi ngesikhathi benda bathi ungumthakathi. Ngakho bamthatha bamweta futhi bambilisa ema-awalanga amashumi lamabili nakune ebhodweni lelikhulu laGrizi. Niyathi kuthini? Lawo mandla lafihlakele aphuma. Lawo mandla lafihlakele lebekasenhlitweni yakhe ambonya nzawutonke. Uthi ngesikhathi babuka ebhodweni laGrizi leso sibuziso sasikuJohane futhi bamkhipha kuGrizi ngaphandle ngisho kweliphunga laGrizi kuye futhi bathi ungumthakathi, ungumbhuli, ungubhelizebule. Wonke wesilisa noma wesifazane luwake wetama kuphilela nkulunkulu ubekwa licala ngetintho tekungamesabi nkulunkulu. Ungumthakathi waloya leGrizi bekanemandla lamaningi kakhulu ankulunkulu kuye kakhulu impela, hhayi buthakathi. Kodwa kwakuyini na emandla nkulunkulu lafihlakele lebeka kuye? Bekabukeka njengemuntu, udla njengemuntu, walala njengemuntu, wakhala njengemuntu. Bekangumuntu kodwa nkulunkulu bekakumuntu wakhe. Sibusiso sasikumuntu. Ubusisiwe umuntu, kwasho Davide, kude lokungaconzakali kuye. Leyo ndvodza iyathi ukuthi ikhuluma ngani? Anginandzaba ukuthi live lithini, ukuthi wena uthini ngaye. Utame kumenta ahlanye, angeke ahlanye. Anginandzaba ukuthi ukhuluma kakhulu kangakanani ngaye, angeke akunake. Utogqubeka ngoba unesibusiso ekhathi lapha. Utokukhulekela kunjalo. Ungahle wende noma yini emhlabeni, akakunaki inhlobo. Angeke abuthi bomakhelwane bakhe futhi ahambe ajikeleta futhi asuse luthuthuva. Uyoba ngumendi wekuthula. Utokwenda konke langakwenda ngoba ungumntwana kaNkulunkulu. Ubusisiwe lowo muntu. Yebo. Ngesikhathi bantu bePentecostali benyukela ePentecost bebangemadoda nje ngesikhathi benyukela lapho. Kodwa masinyane nje basesetulu lapho bebesaba. Bebavale emafastelo, iminyango ivaliwe. Bebesaba kuhlushwa. Bebangemalunga elibandla lamahle. Kute kuyofika kuleso sikhathi. Bebabhabhatiswe emantini. Kute kuyofika kuleso sikhathi. Kodwa bebangenawo lawo mandla lafihlakele. Bebangenako lokuconzakele. Lo munye wabo wathi, uma ungiyo, angibeke tandla tami eluhlangothini lwakho. Ake ngifake imino yami etibatini tetiphikile esandleni sakho. Lo munye wathi kwesifazane, oh kubuhula. Aningaboni lutho. Kodwa ngesikhathi bakhwela leto tikebhisi base baya estezi lesingetulo. Bona masinyane nje kwavela ezulwini umsindo nemandla lafihlakele ehla angena kubo. Ngamuva bebangephandle esitaladini bathokoda, bathokoda futhi badumisa uNkulunkulu. Bashumayela livangeli badumisa uNkulunkulu. Bebanemandla lafihliwe, bebanemandla live lebelingadi lutho ngawo. Manje kuyafana. Umsindo longaconzakali, ningawukholwa umsindo longaconzakali. Livangeli alinamsindo longaconzakali. Uthi mina kethu Branham, ngikholwa ukuthi libandla lami lishumayela livangeli, kulungile. Jesu wathi, manje ngitokunika into letside ukuthi ukholwe. Wathi hambani niye emhlabeni wonke. Manje futhi nishumayele livangeli kuko konke lokudaliwe. Loyo lokholwako futhi abhabhatiswe uyosinziswa. Loyo longakholwa uyolahlwa. Futhi amen. Oh ngidiva ngahle.
Don't stop here, preach the gospel.
Uthi sihlanganiso, ungemi lapha ushumayela livangeli. Nale tibonakaliso leti tiyobalandzela labakholwayo. Akukho umsindo longaconzakali. Livangeli. Amen. Bakhipha emadimoni ngeligama lami bayokhipha emadimoni. Lokho akusiwo umsindo longaconzakali. Livangeli lishito ukuthi ngulomsindo lokulensimbi. Lutumo, haleluya, ohe, loyo ngumsindo walensimbi. Uma bakhipha emadimoni, bayokhuluma ngetilimi letinsha, angakonzi umsindo longaconzakali manje. Bakhuluma ngelwati nesambulo, bebanesiphiwo sibili sekukhuluma ngetilimi. Unendo lendekako uma benda, loko akusiwo umsindo longaconzakali. Loko akusiwo umsindo wekungakholwa nhlobo. Uma kuyinkumbi yekuqhubeka, njengoba sibona tikhathi letinengi. Loko kungakholwa. Kodwa uma ukhuluma nemanje ngekuhumusha ngesambulo. Haleluya, leyo insimbi yelivangeli lekhalako. Akusiwo umsindo longaconzakali. Uma babeka tandla tabo ethi kwalabagulako bayosinza. Loko akusiwo umsindo longaqondzakali. Nine bantu labathandzekako, nine belibandla la Kristu emuva lapho nithi loko kwa devil kunjalo na. Bona ke libhayibheli la devil. Niyabona na. IBhayibheli lathi bayobeka tandla ethi kwalabagulako bayosinza. Ngitawuba nani ngisho nakini kude kube sekupheleni kwemhlaba. Kude umsindo longaqondzakali. Caphela uva incumbi yesayensi yetenkolo yelibandla kuvakala kungaconzakali akuhambisani neliBhayibheli. Pawula wathi uma licilongo linganikethi umsindo lothite singathi kanjani ukuthi ngibani lotoyilungiselela imbi na? Yebo mnumzane. Oh he Jesu wathi letinto leti lengithendako mina nani ntodenda ngisho naleti nkulu ngoba ngiyakubabe wami akukho umsindo longaqondzakali akukho lutho. Petro wathi ngelusuku lwePentecost etentweni 2:38 phendukani ngulowo nalowo wena futhi nibhaphathiswe egameni laJesu Kristu kuko kuthethelelwa kwetono 10 futhi nitakwemukeliswa siphiwo samoya longcwele. Loko akusiwo umsindo longaqondzakali. Yayingekho inzawo eBhayibhelini noma kuphi kusukela kuGenesis kuya etambulweni lapho uNkulunkulu ake afafatha khona umuntu. Lowo ngumsindo longaqondzakali. Yayingekho inzawo lapho noma ngibani abhabhathiswa khona noma ngayiphi lenye indlela kunasegameni laJesu Kristu noma yini lephambene ngumsindo longaqondzakali. Funzani liBhayibheli nguloko livangeli lelakhiwe ngako. Lena imbewu, imbewu iyothela sithelo sayo. Kuthi kufuthumala, akunjalo na, kodwa kuhle. Luhlobo lomlilo lesiluthi ngako ngumoya longcwele nemlilo. Kushiswa kwenyama nebusondo buphume kithi kusibuyisela ekubeni ngemadodzana nemadodzakati aNkulunkulu lapho le science yetenkolo yengcondo naloko lenikufunza kusemina ngephandle lapha nakanjalo njalo kutawendlula naNkulunkulu angangena enhlitweni yakho nguloko lokubalekile hayi noma utothi nguyethi Maria noma cha uma utokwehla bese usho sivumokholo sebapostoli ebandleni lemaprotestani loko akaphathelani nalo akukho lutho. Jesu wathi uma umuntu angakatalwa kabusha angeke angene embusweni. Amen. Akukho umsindo longaqondzakali akukho nakancane. Ngesikhathi Eliya enyukela lapho bukani ake nginikhombise lokuthide ngesikhathi Elisha abukisisa Eliya uyenyuka futhi uyambukisisa wathi ufunani. Umfanekiso waKristu nelibandla. Wathi ngifuna kubona lokuthide. Wathi ufunani? Wathi ngifuna ingcenye lephindwe kabili yamoya wakho uma sewuhamba. Loko kwakukulamba. Loko kwakuyisayensi yetenkolo. Loko kwakukwengcondo. Beka kulambele. Umcondo wakhe wawukufuna. Umphefumulo wakhe wawukukhalela. Loko akusho ukuthi beka nawo. Eliya wathi ucele into lelukhulu. Kodwa uma ungibona uma ngihamba kulungile kutokuta kuwe nakethe wabukisisa lo mprofeti wonke umnyakato lawenda futhi ngesikhathi lolo bito lokugcina lufika na Eliya bekabitwa etulu ukuthi abonakale ebukhoneni baNkulunkulu uNkulunkulu wamthumelela kugibela incola ludumo ohe wamthumelela incola nemahashi encola emahashi emlilo nencola yemlilo wathi ngcewe yami lethandzekako ubeka sekwendiwe kahle wathi kulungile Elisha ngiyabona uyangibuka ukhumula libhantshi lakhe bese uyaliphonsa libuye lemuva wabutha lelo bhantshi lelifanako wase uyaligcoka kude lokungaqondzakali wehlela emfuleni haleluya ubonile ukuthi Eliya wendani wamvulela yena kuwela ngaleyo ndlela wathi uma asolo afana nemoya wakhe usethi kwami utovuleka futhi akukho lokungaqondzakali uyakubhacabula lokho ngalapha nangalapha wase uthi uphi uNkulunkulu waEliya na nelwandle lwehlukana nhlangothi toti mbili uthi wahamba wawela nicaphelile na bekangathingeki ukuthi aye esikolweni sebaprofeti ukuthi athole imfundo luthumo akukho mfundo kulo mfana futhi wahamba isayensi yetenkolo yengcondo yase iphelile bekanako emphefumulweni wakhe mbukisiseni wende njengoba kwenda Eliya. Jesu wathi inzebe lefanako lengiyinathako nitoyinatha nembhaphathiso lofanako lengibhaphathiswe ngawo niyobhaphathiswa ngawo netinto letifanako lengitendako nani niyotenda kwendani na wakhuluma ngetilimi, wakhipha emadimoni, washumayela livangeli kuphilisa labagulako. Into lefanako layenda singayenda nathi. Futhi ekupheleni kwetinsuku tethu njengoba avuka kulabafile, kanjalo nathi thine lesisekhathi kuye. Angikhoni ukuvusa umfana wami ekuseni. Ubukeka ngathi uvele wathola imini nebusuku bakhe buguculelekile. Ngathi Billy, ungeke ube yinto yalutho nawulele lapho kanjalo. Sukuma, uma ungenzi lutho kunekuthi uphume futhi ugeze emathinyo akho. Bese uphumela ebaleni, ubuka imoto yakho futhi ubuye ungene uhlale phansi ufunze. Ungalali embhedzeni. Akusikahle buvila. Nkulunkulu bani nemusa kula maKristu lanenhlitiyo levilaphako. Akalungi. Wathi lokuningi kakhulu ngalo futhi asho lokuncane kakhulu kulabanye bantu ngalo. Wathi baba ngikhoni nje kuvuka kusenesikhathi. Ngathi buka Bhili ngalolunye lwalethi suku lete awunawuba naye babe kuthi akunakekele. Babe utobe angasekho ngalokunye kwalokusa lobo. Uta ekamelweni futhi ubuke mhlawumbe babe utobe alele lapho. Uyomnyakatisa kodwa akayuvuka. Ngathi khona-ke bayongithonisela phansi. Leli bandla lelithadlana ebhokisini. Uta wendlula liduku lakho esandleni sakho ukhale. Buka phansi uthi loyo ngubabe wami lo mtsala. Ngifisa kwangathi bengingamlalela. Ngathi kodwa khumbula Bhili bengihlala njalo ngivuka ekuseni. Haleluya! Licilongo lelibusisiwe liyakhala. Ngiyovela ekuvukeni kokucala. Ngiyakholelwa ekushesheni uvuke. Haleluya! Ngalelinye lilanga lenkathimulo ngemusa kaNkulunkulu. Ngikholwa ukuthi leli vangeli engilishumayelako, ngikholwa ukuthi liliqiniso lelethembekile. Ingubo ya-Elisha ayinawo umsindo longaconzakali, kude umsindo longaconzakali. No-Congressman Upshaw kwakungekho umsindo longaconzakali ngesikhathi moya loyingcwele angitshela etulu ngaleya, ngaphambi kokuthi bodokotela bakhone ngisho kuthola i-amipa. Kwakungekho umsindo longaconzakali ngesikhathi idokotela athi ngiyafa. Futhi kwakunguNkulunkulu lo wangiphilisa. Kwakungesiwo umsindo longaconzakali. Bekungesiwo umsindo longaconzakali eGreensmill ngalobo busuku ngesikhathi ingelosi yenkosi yenyuka itakimi. Wathi ngenxa lesizathu lesi watalelwa eVen. Akukho umsindo longaconzakali. Ngahamba futhi ngakhuluma nalabanye bashumayeli ngako. Bathi Bhili, ube neliphupho lelesabisako. Kodwa sekube khona imiphefumulo lesigithi leyazuzelwa kuKristu. Kwakungekho umsindo longaconzakali. Lelo kwakuliphimbo laNkulunkulu likhuluma nalophuyile. Akukho umsindo longaconzakali. Oh, ngingeke nje ngishumayele uma ngicabanga ngaloko. Bengitshela umkami esikhathini lesithithele sendlulile. Ngahle kube ngakucoca lapha phambilini. Niyalathi limuva lemndeni wami. Ngiyamthanda babe wami sewashona. Wafela etandleni tami akhuleka. Kodwa wanatha, wonke umndeni wami wanatha. Benda letinkulu tintfo letilimatako. Noko lihlazo emmangweni. Banakethu bayanatha, hayi ngoba ngifuna bona bakwende. Ngiyabakhalela ngibakhulekele yonke lenye into. Kwakuvamise ukuthi ngaphambi kokuthi uNkulunkulu angibide, ngangiyobe ngime esaladini ngikhuluma umuntu lothithe ba ngenxa yeligama bebato. Oh Branham, oh suka, lomunye umuntu uyafika abuke lomunye umuntu athi suka kuye kulungile. Khona-ke bebasuka bebangakhulumi nami. Ngathi kumkami ngalele linye lilanga, manje ngifanele ngithi shelele ngiphume ngiye emahlathini zawanathite kuthi ngibhace kugcina abantu kulo lonke live beda. Kwendiwa yini? Ngoba ngathathisha intumbi na? Ngoba ngafunda isayensi yetenkolo na? Ngoba nginemfundo na? Ngoba ngijoyine libandla lelithite? Cha, loko bekuyoba ngumsindo longaconzakali. Kodwa into lethite yakhala ngalelinye lilanga phansi enhlitweni yami. Hayi emcondweni wami, enhlitweni yami. Nkulunkulu wangena. Bewumuhle kusukela lapho. Lo ngumusa lomangalisako. Ngalelinye lilanga ngamangala ngetulu kwanoma yini leyenteka esikhathini lesithe. Ngingumthanzi lomkhulu wemvelo. Niyathi nginguye. Ngiyatithanza tilwane. Ngicabanga ukuthi nje tiyamangalisa. Bengihlethi emnyango wami, umnakethu Leo naJini bekalapho, nemnakethu nathathe Woody bekasendasi lapho, naBilly Gilmore lomncane umthengisi welubisi bekeme lapho. Futhi ngensimbi yelishumi ekuseni endasi nemgwaco kufika lokuthide, ngucuta kudonsa umlende emva kwabo yaguqukela egedeni lami yase ikhuphukela etitebhisini tami kwakuyi-oposam lenzala ngensimbi yelishumi emini ndimphumputhekile ngaleso sikhathi selusuku ndiphumputhekile tonke ekukhanyeni kwelilanga lisilwane sasebusuku lesigijimako ebusuku tiyadingela futhi tiyadingela yonke indzawo futhi tithola kudla kwato ebusuku nonke niyakwati loko inyamatane i-oposam silwane lesidliwako futhi wajika wangena esangweni ngaphuma kuyohlangabetana ne-oposam ngathatha lihalike ngacabanga akwejwayeleki ingahle ibe yimpumputhe yini le yenta ente futhi adideke kanjalo na ngabeka lihalike ethi kwayo futhi yaguquka futhi yangibuka futhi yahonga ngacabanga kukhona lokungakejwayeleki futhi kwendeka ngabuka phansi ekhukhwini lakhe i-oposam ngilenye into ngaphandle kwekhangaroo kubili kuphela lokunetikhwama tekuthwala bantwana bakhe futhi ekhukhwini le-oposam beyinetinswane letincane letisiphohlongo noma letiyimfica letide boya ekhathi lapho futhi inja yayiyibambile noma imoto yephule umlende wayo lithambo layo lelihlombe timbungane letiluhlata nzawo tonke kuyo timbethu etindlebeni nakanjalo njalo futhi nayi lapha ikokola kanjalo futhi yahonga ngoma beyicabanga ukuthi bengifinyelela kula bantwana bayo ngathi leyo oposam inencumbi yebumake ngayo kunencumbi yebesifazane ikakhulukati lona wesifazane waphonsa luswane lwakhe emfuleni ngalelinye lilanga ukuthi alususe ngathi kujini naliyo lohleti emva lapho ngathi wota lapha futhi ngitokufunzisa inshumayelo ngathi buka timilo talo wesifazane buka timilo talo thathe isimungulu ngalokuphelele kodwa inebufazane lobunyendi ngayo kunemaphesenti langemashumi lamane ebesifazane basemerika kunjalo ngathi cishe unele awa nje lekuphila ngekubukeka kwayo kodwa iyocisa lelo awa ilwela kuvikela labo bantwana nalaba besifazane baphumela lapha futhi babe nebantwana labancane futhi babafihlide futhi babamitise bese babaphonsa emlilweni netinto lokubi kwendlula tinja lokubi kwendlula tilwane lothathe lomncane beyangalinzi beyangakhoni ngisho nekuma ingxenye waconza ngco etitebhisini tami futhi waphelelwa ngemandla walala lapho sethama kumsukumisa bekangasekho bekasolo ahleli agula kamatima kakhulu nkosikati wudi weta nemnumzane wudi kanye nabo kwathi mnakethi ubranam ngiyayikholwa into yebuntu ukuthi ngiyende kuba kubulala i-oposam leto tinswane letincane tatane tiyobulawa yindlala wathi ngiyona nto kuphela lobe ungayenda bewuyoyenda nomunye umuntu uyafika wase uthi mnakethi ubranam ungeke wayibulala yini le oposam na ngathi ngiyibulale iyafa wathi ilele lapho iyagula wathi khiphani labantwana futhi nibabulale batoba ngcono wathi abanawo umphefumulo silwane lesi simungulu nje silwane nje wathi tinto letincane tatane tiyobulawa yindlala loma-ke tatane alele lapho naleto tinswane letincane timunya lolo bisi loluvela kuye futhi niyathi ukuthi simo sini libeka kuso wathi batokufa wathi ngathi liciniso ngingumdingeli kodwa angisuye umbulali ngathi ngiyathanza kudingela kodwa angibulali nje ukuthi ngibulale lowo ngumbulali kunjalo angibulali lutho lengingakhoni kuludla noma lokuthite lengingakhoni kukusebenzisa noma into lebhubhisako angibulali kuthi ngibulale lowo ngumbulali bengeke ngikhone kukwenda bengeke nje ngikhone kukwenda futhi ngangathi kancane emazingeni engcondo ngendlela lefaneleyo kucabanga indlo lebuntu kungaba kwenda kubulala i-oposam nalo lokuncane kwayo inyamatane i-oposam yayifa yayingeke iphinze ithole kuva futhi nalele tincane tatibulawa yindlala futhi kunaza lolo bisi loludzala loluhlukaniswe nenina mhlawumbe kungafa ebuhlungwini yindlo lengcono kude ndlula tonke kuyenta kubakhipha elusizini lwabo leyo kwakuyindlo levakalayo kodwa indlo letsite phansi lapha beyingeke ingivumele ngikwende icuku ticala kuda ngaba nelubito ngaphuma ngalobo busuku umnakethi uwudi nami sasishayela emgwacweni natsathi uwudi nemkami ngita ngewuka ngivela enhla ngijikele ngase-Scottsburg lapho bengitama khona kuthola kuphumula lokuncane kwengcondo umnakethi uwudi wathi uyambona lowo mdlwane lomncane emuva lapho emgwacweni na wathi utoshayiseka ngashwila imoto yami ngase ngibuyela emuva sathatha lo mfo lomncane tatane bekagcwele emazezi netimphala nelukhwekhwe luyamcetha yebo ke kungaba yini info lenengcondo ukuthi yendiwe na mbulale angikhonanga kukwenda ngathatha labo mfolo abancane ngaya nabo ekhaya ngathatha umuthi wemakululu ngase ngiyakufutha ngathola nemuthi wekwelapha lukhwekhwe ngamnika lokukahle kudla lokuhloniphekile ngamfihla edulu lapho ngitama ukuthola lo mfo lomncane kuthi asinze ufuna kuphila kukhona lokuthi yite mayelana nekuphila lokungiko mbamba ungabulingiseli kukristu fola kuphila phila awudzingi nje kuthi ulwe wena lucobo uthi yebo-ke ngingumkristu angikafaneli ngente loku bengingakafaneli ngente loko phila kunalowo lokukhathalelako ngalobo busuku ngensimbi yelishumi noma yelishumi nakunye nco leyo oposami lincane yayisolo ilele ingavuki timbungane lethi lihlata tikuyo yonke inzawo lihlombe lebhukile lilele lapho lihlaselekile lifa sikhathi lesithe kamuva bhili uyangena nako kulelele nyamatane i-oposami lenzala lilele emuva lapho labo labancane batama kumunya lololuncane lubisi loluvela kuye kuphila kuvela kumake bekasolo abubula nje beketama kusukuma futhi akakhonanga kukwenda beketama kusukuma futhi akakhonanga kukwenda angikhonanga kuthola leyo oposami lenzala tatane isuke emcondweni wami ngacabanga nkulunkulu ngifanele ngingene bese ngithatha sibhamu ngibulale leyo oposami kodwa angikwathi kukwenda yini inzaba ngozi ngehla ngenyuka phansi nasedule esikilweni kwaphuma lilanga inyamatane oposami lenzala ilele lapho ngabuyela emuva ngacabanga o nkulunkulu nango-ke lelo langa lelishisako ilele ngco esitebhisini sami ngacala kuhamba ngibuyela emuva esikilweni moya loyingcwele lobusisiwe wangimisa wathi wambida ngatsatse wamsukumela ngekuba ngumake sibili futhi ngamthumela endlini yakho kuthi akhulekele futhi uyamiyekela alale lapho njengowesifazane emnyango wakho ngathi nkulunkulu thethelela inceku yakho lesiwula ngaphumela lapho ngase ngithi nkulunkulu uma unesihawu ngalokwenele kuthi usebentane nesilwane lesithulile labe nekuthi phathisa kwadzathe lokwenele ngaso kuthi sikhulise tinswane taso kuthumela inyamatane i-oposami lengathi lutho esitebhisini semnyango wami ukuthi ikhulekelwe oh nkulunkulu philisa le oposami egameni lajesu ngiyakhuleka i-oposami lenzala yaguquka futhi yangibuka yaphakama yema ngetinyawo tayo yathatha tinswane tayo yatifaka ekhathi lapho kungathi ikhothamisa inhloko yayo yase ithi ngiyabonga futhi yesuka yaya emahlathini ithokoda yathi lokuningi kunaloko bashumayele labakwentako ngaletinye tikhathi itolandzela kuhola kwamoya loyingcwele uma nkulunkulu angasebentana ne-oposami beangasebentana kangakanani nemuntu uma kuphela bebanga akukho msindo longaconzakali ngaloko nkulunkulu usebentisa tilwane kufundzisa tinkonzo impela uyakwenda wasebenzisa umnyuzi ngalesinye isikhathi kwekhutha umshumayeli lohlubukile lo mkhulu Francis Longcwele wase-Asisi loyo nini bantu bekatholika lenisho ukuthi bekalikatholika kodwa bekangesilo wabhikishela libandla lasekatholika ngemandla njengoba nami ngenda kodwa lalingekho lelinye libandla ngalolo suku ngako bamthatha futhi bambita ngalongcwele ngesikhathi aphumela esitaladini kuyoshumayela livangeli lelifanako naleli engilishumayelako manje inyoni tathi icocisana etihlahleni wathi bothathe wethu labancane ngitoshumayela livangeli lajesu kristu thulani nje ngisashumayela uthi yonke inyoni yathulisa umlomo wayo lona akusiwo umthimbo longaconzakali siphila ebukhoneni benkosi jesu kristu tibusiso takhe silapha unkulunkulu lo wakhona kumisa indiza endasi ngaleya futhi ayibambe ngenxa yalobhuyile longathi lutho wesifazane lolikhalathi lobekangabati bo-abc bakhe uphilisa umfana wakhe ngesifo selicansi niyayati le ndzaba nkulunkulu lobekangakhuluma ne-oposami lengathi lutho uma kukhona bashumayeli kuleli dolobha labatohleka ngekuphilisa kwankulunkulu bantu labatojika baphakamise likhala labo futhi bathi bengihlanya ngoba ngakufundzisa futhi nkulunkulu asebentana ne-oposami lengathi lutho ngoba beyingitsatse ngoba beyithanza abantwana bayo ngoba besalungele kubafela nkulunkulu lofanako Sithunyelwe lapha kulomhlaba ngetinto letehlukene. Labanye bathunyelwa kushumayela livangeli. Labanye bathunyelwe kuto profeta. Labanye bathunyelwe kuto khuleka umkhuleko wekukholwa. Labanye banetiphiwo tekuphilisa. Nalo uNkulunkulu lofanako lowakhuluma ngaleya egamelweni lethu ngalobo busuku noma endas lapha ashayela kulo mbono uthi wangitshela ukuthi umnakethu Bosworth bekalele ngaleya esigabeni sekufa eNingizimu Afrika. Namoya longwele ushaye i-telegram lapha ema-awa langemashumi lamabili nakunye. Lowo uNkulunkulu lofanako, uNkulunkulu lofanako uyafika ngekuhlonipha kwethembeka. O uNkulunkulu ayibusiswe inhliziyo yabo. Kwethembeka benginganiketa lithonsi lekugcina lengati yami ngalo mnyama kunabo bonke noma wesifazane lomthubi kunabo bonke kule live. Lo ngafuna kuphila ngekwethembeka kumyeni wakhe. Bengingamfela njengoba bengingenta kumkamili ucobo. Ngiyahlonipha njengathathe. Cabanga ukuthi Jesu Kristu wendani na? Futhi kungani ungeke wethembeke kuye nekushiya ubugovu bakho kunganaki kwakho na? Ungeke ushiye libandla lakho tindlo letincanyana futhi ute kuye futhi wethembeke na? Leyo oposam tatane lengathi lutho namoya loyingcwele nami etulu lapho eholidini ngingakhuleki ngisho nekukhuleka nalowo dzathe oposam lomncane tatane alele emgcengcemeni weminyango wami ngesikhathi lilanga lishisa walala lapho ngekwethembeka. Lapho busuku bufika emehlo akhe bekavuleka bekabona kodwa moya loyingcwele bekangamvumeli ahambe. Walala lapho busuku bonke bekangakhoni kusukuma. Kwase kuthi-ke ekuseni kakhulu kukhombisa ukuthi bekakade alele lapho ema-awa langemashumi lamabili nakune alinzelela ithuba lakhe ukuthi akhulekelwe ngoba bekasilwane. Kuthi ngesikhathi moya loyingcwele athi phumela lapho futhi umkhulekele, uNkulunkulu wasezulwini wamphilisa. Masinyane wabutha tinswane takhe letincane ekhukhwini lakhe futhi wabuka emuva kimi nemehlo labukeka athabukisa kwendlula onke lengake ngawabona njengekungathi ngiyabonga mnumzane lonemusa. Futhi washo ashona endasi nemgwaco. Wendlula letinye tindlu letine tisonzele emgwacweni kunale yami kuthi ajike esangweni kuye kucala esibili esithathu esine kule sihlanu wajikela ngekhathi JESU wawela ngekhathi kwelisango. Ayilinzanga ngephandle lapho tihlahla, ayilinzanga emthundini, yakhuphuka yendlula elangeni kuthi ifike esitebhisini seminyango. Yalala lapho ngekubeketela ingahongi ingahihiteli ilinzele kuthi ikhulekelwe. Kwase kuthi-ke ngesikhathi ngilalela moya loyingcwele uNkulunkulu wabuyisela impilo ku-oposam yacukula abantwana bayo yase ibuyela endzaweni yayo yekuhlala kude umsindo longaconzakali. uNkulunkulu lobala tinsiba tetimpiko tetinyoni uyathi ukuthi tonke tikuphi. Lo uNkulunkulu lobala letinwele tenhloko yakho uNkulunkulu logibela etimpikweni tasekuseni. Loyo lowadala emazulwini emhlaba wathi konke lokudaliwe nawo wonke umuntu uNkulunkulu leli livi lakhe emazulwini emhlaba kutawendlula kodwa aliyuze. Ningadukiswa imfundiso yabantu, kholwani nguNkulunkulu futhi niphile. Ake sikhuleke. Babe losezulwini, egameni leNkosi Jesu indvodzana yakho lethandzekako kude umsindo longaconzakali kude lokungaconzakali ngaloku. Uyindvodzana yaNkulunkulu, udalwa intombi ndlo, weta lapha ngaphansi kwamandla aNkulunkulu, wefika lapha ngentombi Maria, wahlupheka, wopha futhi wafa ngaphansi kwaPontiyu Pilato. Ngesikhathi bebato bamkhulula, emaJuda ambethela futhi aphika lolungile. Futhi kubhaliwe, kungani emahedeni akwate nebantu bacabange indlo lelide? Oh uNkulunkulu, liqiniso ngekwelula sandla sakho kuphilisa kuthi tibonakaliswe netimanga kungahle kwentiwe ngetinsuku tekugcina. Kufakazela kuthi lena imvula yekucala neyamuva emandla uNkulunkulu alapha. Imvodzana yakhanya ngelisuku lePentecost kubantu baseMpumalanga, kukhanya ngasentshonalanga manje. Bahalatisa futhi bahlekisa ngako futhi bathi kwakukutendisa futhi bababita ngebathakathi nebabhuli nalabangakholwa futhi ngisho bababulala babashisela esigcotsheni futhi babaphonsa emafutheni kodwa wena wawunabo kubakhulula. Wena ulapha namuhla, ulapha leli awa lekuvala. Ngisho netibusiso letinkulukati, ngoba imvula yakucala neyamuva ifanele ihlangane ndzawonye. Futhi manje babe, uma kuba khona lokungaqondzakali kunoma ngusiphi sentakalo semuntu kuleli kamela, ngiyakhuleka babe, ngaleli awa batokubopha ukukholwa kwabo, hayi ngendlela yabo yekucabanga, hayi kuzindla ngemfundziso yebantu, kodwa ekukholweni kwelivi laNkulunkulu, ekuphileni nokuphakathi. Letibusiso lethi sithicela egameni laJesu indvodzana yakho. Inhloko yethu tikhotseme, angathi noma ukhona yini umuntu ekhatsi lapha manje, ngekuhlonipha. Uphakamise isandla sakho na, futhi uthi ngenda lokhu hayi kumshumayeli kodwa kuNkulunkulu. NkuNkulunkulu ushintsha indlela yami yekucabanga. Ngitamile kuzindla kuthi letinto leti titawuba njani. Ngitamile kuzindla kuthi bomakhelwane bami bebatothini uma ngake ngatalwa kabusha. Uma NkuNkulunkulu ake wangibusisa ngangekuthi bengingamemeta. Uma NkuNkulunkulu ake wangibusisa ngangekuthi ngiyoba nelwati lolungangenta ngikhale. Futhi ngitodzingeka ngishiye lengihambisana nabo. Ngitamile kukuzindla konke NkuNkulunkulu. Kodwa namuhla angeke ngisaphinde ngizindle. Ngikhona khona manje ngiphakamisela isandla sami kuwe NkuNkulunkulu. Futhi ngitsi lobu bufakazi bami. Uma utosusa imizindlo kimi, futhi uvumele umphefumulo wami uthathe indzawo yawo, kuthi ukholwe livi lakho ngaphandle kwekuzindla. Ngitokholwa kuthi ngumsindo lothite lenginikwe wona. Ungasiphakamisa isandla sakho na. Noma ngibani kule sakhiwo noma ngabe ukuphi NkuNkulunkulu akubusise wena wena nawe 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 cishe emaphesenti langemashumi lasiphohlongo nesihlanu esakhiwo umzindlo lahla imizindlo lahla phansi NkuNkulunkulu akafuni ukuthi ube nekuzindla kuzindla kuhlala njalo kutama kuthola indlela yokuphuma kukholwa akuzindli Kukholwa kuyakholwa nje umcondo wakho ngoloku kwenta uzindle umcambi manga umshini wekuhlola emanga uyakufakazela lokho leBhayibheli laNkulunkulu kucala liyakufakazela kodwa umphefumulo wakho awunakufa nakethu tsatse emandla akho ekuzindla atokushiya uma kufa kukushaya kodwa umphefumulo wakho utoba nawe ngeliphakathi ungeke walikholwa livi laNkulunkulu namuhla uthi umemukele na evini lemkhuleko lomunye futhi ungasiphakamisa isandla sakho na uthi ngikhumbule manje mina kethu Branham usakhuleka ngifuna kulahla umzindlo uNkulunkulu akubusise tsatse lomncane Ukhona lomunye uNkulunkulu akubusise mnakethu ngiyakubona uNkulunkulu akubusise mnakethu ngiyakubona uNkulunkulu akubusise mnakethu wena yebo thathe lobunye futhi lomunye akaphakamise isandla sakho ngalokukhulu kushesha uthi khumbula uNkulunkulu akubusise mnakethu lothandzekayo uNkulunkulu akubusise mnakethu lahla umzindlo uNkulunkulu akubusise thathe ngiyasibona isandla sakho uNkulunkulu akubusise thathe ngiyasibona isandla sakho ungabe usazindla kholwa nje uNkulunkulu akubusise thathe Lomunye futhi ngaphambi nje kokuthi sikhuleke manje ngitokhuleka futhi ngicela uNkulunkulu ukuthi utokusida uyasibona isandla sakho uNkulunkulu akubusise insizwa ngiyasibona isandla sakho lomunye futhi uNkulunkulu akubusise mnakethu ngiyasibona isandla sakho Oh kubusiswa kwekukholwa sibusiso sekungedami kukucubungula sibusiso sekuphumula nje evini laNkulunkulu uthi sithi liqiniso uthi sichubeke kukuphila 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 sibili lothandzekako wami lothandzako maketala lomthala lohleti emva lapha ngesikhathi ngimtshela itolo ngako wathi Bill benginelwashi lebe ngingalihambisi wathi angikhonanga nje kuhlala ngaphandle kwalelo washi ngangingenayo imali yekuthenga lelinye ngako ngathi ngaguca ngase ngithi uNkulunkulu yenda lelo washi lingihambele utokwenda na wathi wabuka etulo futhi kwacala kuhamba kwagijima ngalokuphelele nje ifridge yakhe wathi kusuku letimbalo emva kwaloko beyingancwi beyiloku incibilika litshele lichwa licashata nje lelincane lelingabamba lichwa abesende konke langakwenda kuyigcina ingancibilikisi lichwa noma kuyigcina litshe lingakancibiliki ngoba bekangeke akhone kugcina bhotela wakhe netinto kuyo into lenzala tatane ungumfelokati umyeni wakhe usenkhathi mlweni lowo ngubabetala wami uniketa bufakazi bakhe bekugcina ngalapha ngesencele sami ngaphambi kokuthi aye ekhaya wehlela phansi athi ukuthi angeke akhone ukuthenga lenye ifridge wathi uNkulunkulu beungaba nemusa kimi futhi na uyangathi cala wende ifriji yami yomise litshe futhi ungakwenda lokho na wathi wasukuma wase uya kuyobuka efrijini yakhe futhi yase inelitshe lelibanzako inzawo yonke bani lula buta nje ungetami kukucubungula ungetami kukudadisha kukholwe nje ungakucabangi ngengcondo kukholwe nje ngemphefumulo wakho babe wethu losezulwini labaningi baphakamise tandla tabo manje ekuseni bafuna umkhuleko ngiyakhuleka nkulunkulu kuthi lokho kutoba kuthinza kwekugcina namuhla abasayuphinze bazindle bayohamba bakholwa siphe kona nkosi ngumsindo lothide ngumsindo welivangeli umnyaka wejubhili lokhathi mulako sikhathi sekukhululwa silapha ungeke yini wena ngiyacela babe uthathe ngamunye wabo ubafake ekunakekeleni kwakho kweluthando na futhi baphe lubisi lolucotho lelivangeli manje futhi uma sebavele bakuthethe lokho kwangathi bangemukela inyama lecinile manje futhi babe ngemakristu lagcwele bangaphinzi inhlobo bathi hlanganise nelive futhi bende kwelive kodwa babe besilisa sibili nebesifazane bakholwa umsindo lothide kuthi livangeli liqinisile akunanzaba ukuthi ngibani lothe alisilo ibhayibheli lonke livi liliciniso bantu bafundisa imfundiso leminyalo yabantu kodwa livi laNkulunkulu lingeke lehlulele kwangathi bangalikholwa namuhla nalabo labangakathi phakamisa tandla tabo baseneliseka sibili kodwa abakathi phakamisa tandla tabo siyabakhulekela futhi inkosi ukuthi utoba nemusa kubo letibusiswe leti lesiticelako babe ngenxa yekuthi ngalenye lilanga sita ekwahlulelweni futhi lo mlayeto wasekuseni utobonakaliswa ngalolo suku futhi ke kwangathi umphefumulo wabo ungabahlupha uthi bewufanele wende lokhu kodwa kwangathi kungaba kuthula esigodzini lapho bendlula khona ngoba egameni la Jesu siyakucela uNkulunkulu othandzekako uma kuba khona emkhatsini webantu kulolu suku noma ngikuphi kuhlaseleka noma ngutiphi tifo noma ngabe yini lokungasiko kahle emitimbeni yabo siyakhuleka babe njengoba umoya lwengcwele ulapha umemeta kakhulu nje tibusiso uhlanda imiphefumulo yethu kuko konke kungalungi ngengadi yenkosi Jesu indlotsane yankulunkulu kwangathi yena namuhla ngamoya wakhe lomkhulu loncengako emandla akhe lamakhulu ekuphilisa akuthi wonke umphefumulo lohlandekile ubuke ngaleya eCalvary futhi uthi lapho yalinyatwa ngenxa yetiphambeko tami nangemivimba yakhe siphilisiwe thine siphe kona nkosi manje tinhloko tethu tikhotseme uma akhona lotokhulekelwa ugula ungema ngetinyawo takho noma ngabe ukuphi uNkulunkulu akubusise kunjalo vele nje ume khona lapho
Oh, God.
Babe losezulwini lothandzekayo ubona bonke laba labemile babe bemile bufakazi ukuthi bayakukholwa babe wena lobeka ngathumela leyo opossum lenzala tatane egeden wena lowenda leyankunzi lenkulu leyingodi lebeyime lapha futhi ikweshele emuva wena lowenda labo bomanyovu bayongena ebhokisini wena lowakhona kuletha leyo nja ekuphileni inja yami lenzala lenkulu emva kokuba ihuliswe emakhilomitha lalikhulu ngeli-awa emakhilomitha lamathathu ilele yomile ifile ngangiyithanza lendlo lenzala umkhuleko wayivusa yaba lapha umkhuleko wabeka umlende we-opossum nelihlombe enzaweni yawo lowo make lomncane wamthumela emuva emahlathini athokoda sandla sankulunkulu lophilako la makristu lawa abeke tandla tawo ethi kwalomunye nkosi uthi nginetandla tami tibekwe ethi kwalomnakethu njengekuniketa liphuzu lekuxhumana nawo wonke umuntu kule sakhiwo singemakholwa nkosi siyatikholwa letintho leti siyakuthanza akukho msindo longaconzakali sikubonile ukuphilisa labagulako uvusa labafile ukhiphe imimoya lemibi ususe imidlavuza wende labakhubathekile bahambe usinzise umphefumulo ungcwelisa likholwa ugcwalise ngamoya longcwele unikete kuphila lokungenakufa ubeve bafa badumisa bafakaza badumisa nkulunkulu bakholwa kuthi uyabuya futhi sidinga lusito nkosi siphe nkosi kuthi yonke into lecelwako itophiwa imiphefumulo iyosinziswa netulu kwato tonke tinto bahlubuki babuyiselwe futhi sikhulekela kuthi imitimba legulako itophiliswa njengamanje ngithumela lo mkhuleko wekukholwa egameni lajesu kristu ngekuphiliswa kwalabagulako kusinziswa kwemiphefumulo kubuyiselwa kwalabo labangaphandle ngeligama lajesu asisukume manje nine leningakhona phakamisani tandla tenu sizahlabela leli.